Bamba to Bamba,
she defended the boss.
To Bamba, so King Wama Bamba to Bamba. To Bamba,
Shiva.
Umeni koleza ni na engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima chuju, wanikonyeza. Chana solo wanitupa kanga.
Kanga,
nipe vya banga, nipe tanga.
Tanga,
kukukosa we ni majanga. Majanga, majanga, my baby mama, my sweet angel. Ukiwa na mimo, ngezo pendo. Nakili nimenasa kwa ulimbo. Ulimbo wako, ulimbo. Baby mama, uko fresh. Wendo nani fanya mina kwenda less. Kuwa nawe, mbona fresh. Sina mada, sina beef, sina case.
Sina case. Sina case.
Umenikoleza nina engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilengeza. Vima chuju, wanikonyeza.
Bamba to bamba. To bamba.
Michezo kanda yo.
Bamba to bamba. To bamba.
Na mwita chungwa mindo banana. Chakula chake zaidi ndizi nyama. Anapenda sana kuinama. Anapopiga deki na simama.
Toto kama Jennifer Lopez. Kametulia kana kula vya mkwezi.
No no stressless. Gonga dia gonga gonga glass.
Nataka, nataka. Nataka mwaka huu waturoge. Nataka, nataka. Nimesha weka maji basi njoo uoge.
Toto kama Jennifer Lopez. Kametulia kana kula vya mkwezi.
Kuwa nawe mbona fresh. Sina mada, sina beef, sina case.
Sina case. Sina case.
Umenikoleza nina engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima chuju, wanikonyeza.
Bamba to bamba.
Hotel mo.
To bamba.
Michezo kangaro.
Bamba to bamba.
Hotel mo.
To bamba.
Umenikoleza nina engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima chuju, wanikonyeza.
Bamba to bamba.
Hotel mo.
To bamba.
Michezo kangaro.
Bamba to bamba.
Hotel mo.
To bamba.
Michezo kangaro.